Barclays Bank is doing it again. Your favorite radio drama, Madi Majwana, Stories from Your Pocket, Season 2, is back on the airwaves.
Anga o tusa.
Ke kopa go bona inspector ka rene.
Inspector o busy. Ke da roba di dokeman.
O ankidi. A kere ke nna la ke le gone. Ha sa ntheori inspector o busy. O ntha re mo meeting.
Ah. Se re ya roko ba go bona. Munne mo pa di ba teng kwa no sina pointe.
Ke tla dira appointment ja. A kere ga wa rabu mogala.
Ne mmikana ke ya tso reetso. Ke go pone le ba rene ko headquarters.
Ke batla go itse gore o ntuela le security deposit ya. Ke na le kgwedi o tle ke bota bota.
Ke busy monna, hape ditiro tsa puso di dintsi. Ha ke se ke kgone o ya o thola ntu o bona gore ame o ituetse e siame. A ke one o thomo.
Kana go a ketso ke buetse dibili tsa ntlo ya go tsotlhe. Ke batla o itse gore ga o ntirele sentle. Ga ke a bone go fuduga mo ntlong ya gago. Mo yena ga go lebee go batla go ipusetsa security deposit yane.
Ke arabile monna, tuela o ipoeletse. A ke re o dulegela mo ntlong ya me o sa ntuela notice.
Nnyaa, ga nka ka go duelela kgwedi ke sa nne mo ntlong.
Yeo kganga ke itseng o itse molao sente. O ka ke wa tswa mo ntlong ya mika ro tswa mo mosimeng ke a tswa retse.
Hello sir, you wanted to see me?
Yes, Paku. Come in, please. Take a seat. You remember Mr. Fry, eh?
Yes, sir, I remember him. Hello, sir. I hope there is no problem.
Yeah, well, you see, Paku, the thing is...
Thing is, you are a thief!
Excuse me?
You stole my camera! I want it now or else!
Please, just calm down. I'm sure there's a perfectly good explanation for the missing camera.
I don't know nothing about the missing camera.
Huh? You think I'm foolish?
Please, calm down.
You hit it! How convenient for you to rush home as soon
no,
as we arrive
no.
from camp! Bring that camera, young man, now!
No, sir, my grandfather is sick.
Save me the sob story! Macintosh, fire this boy right now!
No, surely it hasn't come to that.
I said now! Or else this little lodge of yours will never see another dollar for as long as I'm alive.
Hey man, I didn't take your camera, sir.
You think I'm joking, don't you?
Please, don't go.
Say.
Baku.
No, Mr. Macintosh. I don't have the camera.
Then where is it? What can I do, Paku? You are the one who took them there, huh?
It could have been taken by any other of the tourists.
We checked, Paku. Nothing.
I didn't take it.
I'm sorry, Paku.
Believe me, Mr. Macintosh. I didn't take that man's camera.
There's nothing I can do, Paku. You don't have proof, eh?
I can't believe this.
Oh, dis is my slechtste dag, hey. Oh, Here.
Hello.
Lesedi.
Hello.
A wa nkutlwa?
Eh, ja go tlwa yano.
Ke mma go ka beno. A lo teng.
Oh, mma go Chevy. Hey, wa bole tsalo ka go borone. Le re timanyala go go toropong go.
Tsotlego motho a modimo. O kae mma go Pinki? Lo tla go nnela fola.
Oh, mma go Pinki wa sidilega. Wa sidilega ha riana o botoka.
Awu. Bona, Lesedi. Nna ka tlheke seng kana le mongwe o ka nthutsang go tlokomela bana. Go bonyane ya gore o ka intile mo go maswe. Jaano e bile ne ke akanya wa go dira course of vocation le hane. A o itse o pene nnaka.
Ma go Chebi, tota ke mo sa tse motho o tsholo. Ka re motho o ga ire sepegela mo lapeng. A ke rodi kile a feitsa form 5 maloba. Ga ire sepegela mo.
Tsholo. Hey! O itse gore a kana o dikile a kwala form 5 wa gagwe. Bona tla ke bue naye.
Mo tshwarele yalo. Ha! Tsholo! Pika ganna monna mogala. Tsholo, tswara. Ore halo, ke mma Chebi, o letsa loko ga borone. Ore halo.
Hello.
A o tsholo. O teng.
Emma ke teng.
ke ntse ke bua le mogolo o lesedi ke molelela gore go a sotlega go mono ga re ne o re salelang le bana a re o fedise ko sekolong jaanong ga o dire sepe o emetse go a yunibesity
oai nyamma ke ne ka seke ke dire sentle
ao jaanong o ntse ela molapeng
emma e gape go lomogaemo go thata gore motho o ka bona tiro mago ka belo
mathata jaanong mogolo o nna re re ka go kopa tlhoyanna mautsile gore thusa kwane o sa ntse o letile
kae kong
kwano
kwa gaborone
ee
nka itumela hela thata ke teleng
bona airtime ya fela ke tla bua le mmagopeng ke gore a go rebole a ke re
nyamma ee go siame mma kana ebile ngwe nka taka kgona senka senka mmereko ke le kwa nga ke re
o itse gore ne ke akantse jalo kwa botla bo re thusitse tota mo go maso tsholo nna ke tla baakanya be ke go bolela gore o gorogeleng
ee mma go siame
bye bye.
Residents of Mopane village are concerned that there has been no water supply for 6 days following reports of a pipe burst in the area. Bezani Menzu reports.
Hey, what's the hands of Malaysian? Give me a tata hello. It's going to take a sea kauha, Mizulona kauha, petroloya shota. Kagi di by election. Can't is there any good news anymore? Hey,
ish, baby. Ke mathata love wait
moratiwa kante when are you going to live together wo so na ke le lapiswe ke this back and forth I want to wake up next to you every day not just 3 times in a week.
That would be nice wouldn't it coming home to you and a nice cooked meal
wa bo re ne mosadi I'll be the one coming home to a home cooked meal me ano go itse re ha re na serious. I want us to get married sooner than later. Re simolle go aga lelapa. Ke batla re bo tijane ya le bo pholong ya. Pataletla le mo jareteng ya rona.
Paul. Soon. Soon love.
Soon when moratiwa. Wa itsulana gore I'm more than ready to father our children. Mona go mpiona it's been 6 years. I'm ready to make you my wife and the mother of my children. O sa lo re soon.
I know. It's just that Hish, Paul, you know I'm vying for that promotion at work. I need to focus on that, on my career for now. Babe, for at least the next 2 years, I need to do this for me, for us, love.
So, Rahul, you're going to keep me waiting even longer. Tijani, hasura ke batla nna successful. But you need to start thinking about our future as well.
I know. I want that too. Believe me. I do. It's just that, poor baby, right now isn't the right time. What happens if I get that promotion?
What happens if you don't?
How can you say that?
Okay, Red, I support you in everything that you do. But remember that I also have dreams. Can I plan it in? And these are my plans. Linyalo, lo simula lelap. I've been patient with you, Marati.
Poor baby. Oh, love.